bangibukele manje bengithi ngizifi ngiqhubeke ngesifani ngebezami sobadala aziweli manje angeke ngizibukele manje nabo ngeke baphinde bangibukele.